We killing them niggas. Nipeki nukulu. Nahidaji joki nukulu. Nina hanja me kinukulu. Itapidi joki nukulu. Nipeki nukulu. Nahidaji joki nukulu. Nina hanja me kinukulu. Itapidi joki nukulu.
Kwa bus ninge shindanga kwa Miss Brown Daily kafile KICC ushinda town Niko juka tali yako selewe uko down Nime fry kashitani sele sini na go down Get down kendrezi na jina mizi Anadai nduku mina idai kasa hizi Tuna work smart we unadai busy Veve tuko macho wona feel dizzy Kendrezi kwa macho den gangster rapper Kuflow nisha flow saka duster faster Nengeza change name ninge change to glory Yo kia mkasu biuni show morning glow Niko 43 salama poa na 50 Na envy me chonini mbaya na nini The shorter the monkey, the longer the tail Jipuka diva the first day ya naeza explain So get down
Nahitaji joki nukulu Nina hanja mea kinukulu Itabidi joki nukulu Nipia kinukulu Nahitaji joki nukulu
yeah.
Nina hanja mea kinukulu Itabidi joki nukulu
yeah.
Siku nyingi ka Sija walk in the air ka octopus Ni maji ni mezo air Matawi ya juu leo na iotea Juu ni medungia pedi na bado haja tokea Meditation leo ni lazima Tumia kambili sija bonga na Solomon Matawi Na sija Jamaica Malawi Kambi macho nyanyo kitako neza karanga Majugu katha Na haki yako utapata Kasapa alafu kama mwewe Nina desha tuku kuangapi leo wako huu Midole mbili juu, kauna penda nduku Nitafika juu, kamse akoma nduku Sikonde jama, endelea na juu
Nipeki nukulu,
nahitaji joki nukulu Nina hanja mea kinukulu Itabidi joki nukulu Nipeki nukulu, nahitaji joki nukulu Nina hanja mea kinukulu Itabidi joki nukulu
Tena maloko za zamani Kala machaka na tumetoka wabi
Give a rap
Mwana lisa
Fashirengi
Na manisa Noni nitwa kalima zetu kikatika
Kuku dance Kuku dance Everyone kuku dance Slide 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 Helicopter 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 Mosquito 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 Kadunga
Get down.